Tuina omvubuka gwe twakutte oluvannyuma lw'okutta kitaawe mu disitulikiti ey'e Kassanda. Bino byabaddewo ku kyalo Kyuma Kigalama ekisangibwa Emyanzi e Kassanda. Mwami gwe bayita Sseruyange Godfrey naye adde amaze okumenya ebbaati agende abbe emmwanyi za kitaawe gwe bayita Ssenyonjo Enock myaka 6. Kitaawe olwavuddeyo okugezaako okutaasa emmwanyi ze, ono yaddidde akabazi n'akatema kitaawe ku mutwe n'afiirawo. Sseruyange Godfrey yakwatiddwa era avunaanibwa n'omusango ogw'okutemula taata amuzaala.